Nigga, I'm on the run. I'm on the run. Donge, ra, omera, donge, donge.
Donge kamano e kaka wat abiro kalano.
Abiro kalano.
Bos kamano tina haraka batonga kando.
Songa kando.
Luna tesa mindo buli abuli kabando.
Omera.
Ono uyoma alego sanya migori bato.
Omera.
Niko mbioni. Niko mbioni. Niko mbioni. Niko mbioni. Niko mbioni. Nigga, I'm on the one.
Niko mbioni.
Donge.
Niko mbioni. Niko mbioni.
Omera.
Niko mbioni.
Donge.
Niko mbioni. Nigga.
Boy
na testa, na testa,
nuru na kiza,
nuru na kiza. Mistari ni moto na mimi, mistari ni rap na kiza,
rap na kiza.
Kutoka left side, man, feel my flow,
feel my flow.
Kutoka the best side of the 254. Boni kagolia,
kagolia.
Viti shiki,
viti shiki.
Yukula nizi,
yeah.
Na sutoki kisi,
kisi.
So na dai kuchange who, niende
Mississippi.
Tangu mazishi,
mazishi,
bado na ishi,
na ishi.
Si wafichi,
si wafichi,
bado na hisi,
na hisi.
Hizi mistari nifunge kami shipi,
kami shipi.
Tuhi muziki nafanya ni kazi na spit, mistari nipate mavazi.
Tuhi muziki nafanya ni kazi na spit, mistari nipate mavazi.
Niko mbioni, niko mbioni, niko mbioni, niko mbioni, niko mbioni, nigga, I'm on the one.
Niko mbioni,
donge,
niko mbioni, Niko mbioni, nigga,
I'm on the run.
From Kericho, from a south drift. Nigga, niko mbioni.
Boy wa Kericho cheesy.
You can call me mad. Zangu zangu zimeshika nigangu. Bado sija angaika. I'm getting to another level, nigga. Fake niggas gone head. You know all they do is talk shit. Fake niggas just talk shit. By the way, your girlfriend she came to me.
For real?
She told me she into me.
Man,
I tell her I hate that shit. She ugly.
I got you bitches in love.
All of them niggas they know me.
Money go
street to street, I'm running the city. I got my business is running, nigga.
Business.
I got my business is running, nigga. I'm making paper, my nigga.
Money.
I'm making cash, my nigga.
Oh yeah.
From Kericho to Nairobi. I'm chasing paper like a nobby. Buddha, Niko mbioni. Nigga, Niko mbioni.
Niko mbioni.
Niko mbioni. Niko mbioni. Niko mbioni. Niko mbioni, nigga, I'm on the wall.
Niko mbioni,
donge.
Niko mbioni,
yeah.
Niko mbioni,
Omera.
Niko mbioni,
donge.
Niko mbioni, nigga,
I'm on the run.
Niko mbioni, sasa kafuni,
hey.
Wacha nifiko kingoni,
hey.
Wacha nipige mishoni, luka taifa sibongi kilami.
Bas,
wacha nibonge kilami. We got the game, also we got the base,
hey.
Too much sauce in my place. Nakula mistari kami niko base. No wonder ni mimi na ngara kwa ngazi. Cause atatandike malazi. Alafu nikunge mchuzi wanazi. Nina magazi magari lakini tafika mahali. Napenda zalali na mimi sikunye makali.
Makali.
Buda niko mbioni. Niko mbioni.
Hold up. Who got the keys to the city?
Me.
I told you I'm running my streets. I got the juice.
I got the juice.
You call it us.
Niko mbioni.
Niko
mbioni. Niko mbioni. Niko mbioni. Niko mbioni. Nigga.
I'm on the wall.
Niko mbioni.
Donge.
Niko mbioni.
Yeah.
Niko mbioni.
Omera.
Niko mbioni.
Donge.
Niko mbioni. Nigga.
I'm on the run.